niwe chisena ngoni no kuchakala Wata chakalo fuka mukade Mudogo J imon Southside tumeka mkufare
Tupani pari na wacha tukatike Please baby girl sing it nice and teasing Mama za tukulie za kuwashika Bata tumanyi nusubiri tunakuja Wacha tupani pari na wacha tukatike Please baby girl sing it nice and teasing Mama za tukulie za kuwashika Bata tumanyi nusubiri tunakuja
Sneakers in the waka booth Sayari chicks watching namna una shake Kiswahili yetu ni sanifu Kila fasi wanatufamu ngoma Tunapiga ni classic Watu mezidi na loco Party ni best when you're under your roof Na wazazi unapash Ale kama kuku wandugu ni nyoka Wa masela ni wandugu na live life ya kisela Jigida wanyaka omugaga lese Ama chupa na chuku wata wengi wamechoka So wacha tupari Toba na stress Uta live forever
Wacha tu pari pari na wacha tukatike Please baby girl sing it nice and teasing Mama za tukubie za kuwashika Bata tumanyi musubiri tunakuja Wacha tu pari pari na wacha tukatike Please baby girl sing it nice and teasing Mama za tukubie za kuwashika Bata tumanyi musubiri tunakuja
Muziki tulichechimu Abata tumanyimu Subiri tunakuja Muziki tunasonga Abatu wangala batu tekamu Wadada muko wapi Jaina mi Tukuwa obulango Mupapale mupanga Siki ya sauti Nsambula mfula sinafasi Wengine zeweza kama pari itakua Hakuna kulalo muziki kuwa sipowa Ama setu kama setu kei Abata uza muziki wawetei Niki sing you feel my pain Bagamo muziki guno kwa mulembe Kwa mulembe
Wacha tu pari pari na wacha tukatike Please baby girl sing it nice and teasing Mama za tukulie za kuwashika Bata tumanyi musubiri tunakuja Wacha tu pari pari na wacha tukatike Please baby girl sing it nice and teasing Mama za tukulie za kuwashika Bata tumanyi musubiri tunakuja
Wacha tukatike Saga loka mbenti Tewa ulize Tuku ndani ya nyumba Brains masauti Towa mavazi Chika fetu lese Songeza na karibu ni kupe samo Wanadai kunisikie no struggle for fame Why give up so fast Evi ntu ya kule medako Olusi nyimba nenebu zo wajenze Mkupote zevi mama kwata chisoka Chivona nisana they keep this in me Ntambula kustriti no nyafasi Naja kubako na siku manya chichendi
Wacha tu pari pari na wacha tukatike Please baby girl sing it nice and teasing Mama za tukulie za kuwashika Bata tumanyi nusubiri tunakuja Wacha tu pari pari na wacha tukatike Please baby girl sing it nice and teasing Mama za tukulie za kuwashika Bata tumanyi nusubiri tunakuja
Nice, 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 nice and easy Nice and easy. Nice, 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 nice and easy.